Mbwela Babu Edo wa Kumwembe Wapia Shabaraka
like
Sikia hii Japo maneno simukuki Ila yanachoma sana Punguzeni Japo maneno sibunduki Yanaweza uwajama Acheni Chelewa kazini Kisanjiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba na nifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo Na unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila chambuzi uchwara kukicha Maneno oh, oh. Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu hawapendio Kuniona sasa nimenawi Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika apie
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama mafili Director Chado Eyo solo doctor
Wanasema sana Shepu yangu ya uturuki Inawausu nini
Kari mastori, my mother wa jese
Wanachonga sana Eti natumia filter Inawakera nini
Nanama boss, wapi anko
ki Nikijenga kanyumba
Manen.
Eti ajengia na nini Kachwa na lebo kayumba
Manen.
Ana ata senti ya msini
Mujaku DC
Nikipendwa nikanenepa Wananita chibonge Nikikonda wananicheka Ilibrati tuwa niponde Nimakosea nini sherie
Wachambuzi nja
Balingi nini sherie
Po brand, kisa tambu doto magari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boy
Nashanga binadamu Katoro. Hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Kuniona sasa nimenawiri
Freddy Vunjabei
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Mnajisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama Lamata juakali Kiche bite Wapi mama koku Salimie sana mwana miska tembwe Zenye lere Tunatestie
The Mix Killer